studio kalangu yande joni tori minta chapan tati kibaruji edengal fulfulde kor jamone modon ni subaka handen to enda hamdallahi wonno ko fawarjo nokkure godon gomnat leni jer jabidin do fi yarude himbe latibe wonno ben habole pelle felloje nadu konna be base pelle felloje hebi gambatte be gartito ele himbeje en nana minister kaljin de red lady meden niger do fi noni faane to enda du kodani difa hala ko darto fawarjo ni no watta ko tawe du kodani rewbe ka en du gaddi ballaga mudun en gambatte jam e sew jodo en nana kanyu du kodun lati yewtal men pen hande studio kalangu yartana en to en dogandu ci na region mo doso nokku to fawar jondu kono noga yaad noga di lewru me batu luma kollol gon wada do fi autoritiji kanyu e demal kor jagnal le mo sumana amadou janganta habaru jidi e fulfulde yarna bir eni subaka hande o wonno ko nokkure itanande hon himbe wonno be na habo der pelle felloje e faande du kono latibe nanganobe do fi on en ko yofa e himbe latibe du kono ni hono fi pelle felle de ndan basimo en hewto kedum kay wonno ko itana nokkurnde to wonto be jarte gam batte be garte jamaare don du kono wada to enda alhamdulillah subaka hande le departement mo color region mo tilabere won ko tawa ndu gomnati waddu no gam batte alla e wallude faminde hono himbeje du kono fo yesu kab uma tortabe do fi pelle pelle je de nda be droit be ngarta be ngodi nokku mabbe do wana to wonno kure mabbe Amadou Adama Souley minister kawje de red lady men Niger nan ko haali wakati mo Mukhtar Hamadou hoje hala makko waddi do.
Ce centre est une opportunité.
Nde nokkure na fakka mawdo latano to be sukabe ummatore majjunobe wakkati natude der golleji hirnyereji ko acciti. Dum dugan waddude be der nokkure de be keba tokkitade lawol kortawe be garti jodaade der lenyi wabbe. Wodi dube ummatore no ekkintinoita golleji jungo iri hen fu ko itinantabe wartude der nimbe. Mana komin tugi dow mun du woni famtinde be ummatore Niger fu ko nokku mabbe wala der biddam bondaku gomnanti no e hen hetti nana debbe wakkati fu de be kebi chadale.
Ils auraient des difficultés
noni neddo goto woni ko mayi non ndu konnam porporoji sogeji nayi bulama manga jangonde gineji gondu konnam bulama dum wonno dimma ko heba e do fi ko darto hono bonana ngadal arbar no ga e jewleru mendu endan ele hoggo himbe ferrebe darobe du worde ko wonto enda Agadez dum du konna ni ko lati du lede duniya kanyum won ko jojji ni dum wiyetende hono faande oni ACR noni yerno fawarjo horejo no kurnde holliro o wi wakkat dum wattande tawayna ni gendarma be gardo enda fa hono senda walde wartira kilo fukinga le no kurnde wakkati mo kambe ferbe enda be gonnu ebe kabda e fawarjo ni ele kibaruji meden tawadu konna ni hono sawara mawdo mo leydi Norvège gaddo ballaga mudun yaade e himbe ferbe ben enda e dillewam no kuje mudun en wietende NRC kandu konna wadi batu jodo kalen godon do endam nyemey dum du konna hande fayaade jango be gondo majum gam batte jewde labi ba tokkede heba hoyana himbeje tawabe no kuje to chadale wodi har filla ko dari rafinde nagu ko nandi e mudun no be gatto ko be keba talki bingulee da ko mabbe fudu konna talki dimeki din endam wadini wakati mo kalte ko wata talki ujuna sappo e didi woni ko heba hokka tafom ndu konani hono jiakana e le regioji de mbi en jokka region mo tilaberi departement ji nay nani ko faande mbitedo hono Morin Magi lati do kanyo enda wondo inde hono farjo fedde sigilinde dum enda ko halni Faride Burayma
de chiffre traduit imaji ke baadi di no kolla fodde no himbe kaajora wadanede talki di meeki talki bi leeda ko e ko nanni titta himbe ujunaaje ujunaaje ka en goni dalila rafke jaron hakkilo fukkingo gonno pera no kuje mumbe fi odu no ceewa en fu no haani du durwen hebude mosola majjum deni mosola hebake sukaabe jangan jande lokol mumbe be tawe e be deni wakkati fu mawbe wondube he mabbe beedo burna mubbe moccha misali yahude lokotorore hebude nyawti gulobbu kanfu e yaha wartaji mabbe hoyanambe tabbita du wakkati fu
nani to enan difadu kono ni sarus kawjido hon ko moccita gondo rewbe kanyi ko rentu jukabe aljumarde be gadi joda kala kon mabbe rewbe gam batte alle rewbe le difa no way waddude ballaga mudun en har fila jojjingol jam e se hakkilo fukkingo yerno madan Tima Garba holliri kanko don directrice kawjido fila ko darto ko moccita gondo rewbe to enan difa nani ko halni Gidi Abdourahmane do fio
ce que j'aimerais dire par rapport à ko gimmi halugo do ko tuuga dum woni fimo himbe tawa dubi jeddi ni ko rafide nako no der leydi difa dum do roobe kadum buri memugo sabi duudal mabbe keppi gorraabe mabbe der fi rafide nako bu handen kambe goni no ko de teddirka bale mabbe jamma e nyaluma kambe gonno tittinkini ko watta be kunta muraduji ko reji mabbe teddirka ka e goni ibe koja hana huuno non ko hoyi to min kemi ardibe gatta rewbe der golleji gada teedi do ko hisinta himbe nano neddo wawata hawjiri hore mu der fitinaaji na ko tol teddirka gada fitinaaji di
la prise en charge post conflit.
Ele andinar urtina Kenya ni minister hawjinde cella bibbe adama be miccintini wiide ke hono sawrugol himbe jonte pabbe den watte non endan do maire ko yobantake hunde fu duubi fu ko jomun tawra madan germa koy hadiza zakula tur kanyon won kawjide sarusi dur duggol jonte pabbe leydi niger o andini dum faadun laabi kano o wino wodi ko himbe yoboto sedda kalay nani ko haalani bandimin mbita da fa der afrika taher.
En cas de positivité
de net do jiyamu etama fa tawama no wondi nyaw pabbe say jojjinaado do inne loktorore der sirede hokka nyawdo on safareji nyawtigu ciawtinaaki jiyanki bolu neddo wadanteki safareji diidu yobantake der loktoroje meden jaara ar ciawtinagol jiyando ko yaawi e safareji nyawtigu pabbe amma nyawdo irmu hennon fu wadda loktorore seto yobi tikel hamra e laso jinay yaade e keme didi elaso sukabe gada e dubi joy jobantaaki tikel gel de jomun no tuta na bannu mun no foyi no watte soda safari turre na ko hela guleki bannu denne safareji pabbe ka en kam olu hokkete nokku fu safareji didu no godi ko hecciori
information sanitaire
nonni far joni le ndungu gu jippeke région mo tilaberi ko watto gure chapande jeego won ko awi e le fane commune mo to enan tondi kandia wana le département mo filinje kano woni awre ko be gaddum du konnambe anani le awre hono ko sagiti enan ndiyan tobuda dan wadi du konnan der mabbe wadi du konnabe away sabure mo ben don ngala hono awtirdir e hore mu alle e ndungu bitingu enan wodai dum wona ko maire tondi kandia isa nu wona filin don hasan mom
den sambu tan kanja
den adi ni der jeddire de commune tondi kanja to bama nokku nokkuje ko faadu himbe awi ko watta ki e chapande joy yaade chapande jeegom kan en kibi diyan awi rawani ni dungum wodai nokkuje ko hikkadu baato bama wobbe dun tawan gala awdiri diyaha awode gese mu undu waddi ko wobbe der ci e to bale de enden ni kebay awudi dalila majjum waddi ko miden gatta dane yaade e gomnati kam fu e pelle balliroje ko wattani remobe be endani gaddane awdiri dundu to boyu gan andaka fuude to beti no awdiri din dimma mum fotiri fu dun durwa di yotto der juudo remobe ben ko watta illa to bama jomum wawan awoyi
ko gaddum mi ngote
e do fi ndunguni to endan fawar joni sen koji leydi dosotu kono ndungun don e hore mu faano kuje kewde awama kano woni hono fa hande ni kambe hawjibe sa rusi demal to endan doso e be do be ndar jamiroide be ngadanto himbe ko wato ko tawe suba autoritiji lobby kanyu e wada golle lobbe nani ko mahammad salisu bawa ko horejo sa rusi kawjido demal to endan doso halani nana hadija hasan bandi min tawato.
À notre disposition déjà nous avons effectivement
safareji ko sawrto autirdiji ko zinto dum ko nyanto autirdiji di enen far awrande e hore mundum dar lewru juin den awrande yotti fawo de alle e wayte gon bakaji di enan kanye ko himbe andi dum se ndiyan tobi tekkudam fu remo be enan to watta fu jotti ko dum durotambe awa dum woni se ndiyan yottake fa millimetreji noga e ko deki be tewtal ko autirdi
soande fa effectivement rechercher les variétés hâtives.
Nanni hono hebugol kulle ledde godon sakitodu konna ni sabbita daga alle itta kadir ka majje heba dum golle fa woda dum wonno hono filla ko wonno haale do enda dum du konna ni hono hanta andi no wonno wadirto hono sabbutugol ledde enda gam batti alle heba goltirade fa woda Joseph Garvey latir kany o woni hono le fedeten Sahara Sahel Food Tanzania der o famini Mustafa Mamansanu neddo watto.
C'est une stratégie de dilution.
Der diyan um wattata kulle den e ciofa e tutta kadirka majji fu. De diyan dam awli sey dam wayle goddam watti. Fa kadirka kulle den endan hanta. No wodi baylaji gon gattateedi gan kulle den endan sembe kadirka no perodiri. No wodi du guleki diyan jidaki der majju. Wakati du no wodi mo chownol gol endan hani wadude. Kulle gon chownol itta kadirka no wada jeddire godde no gada bal der fina tawa meden no wodi ko andanu ko rewbe gadata ibe nawtoro kawwa na bale be itta kadirka kulle diam e sina dariji bedeteedi didu ka en tan kedja amma no wodi no dum tokkira ko dum itta kadirka
passe entre la réussite et l'échec.
Altiner de en ton gaya wonno ko fa war joni ekintino godon fuddana yaade himbe nyibobe gam batte be pama no be ngadirto kulantareje ko watte ko birgiji kany e fani tundiji hawrte wade gaz ko nawterte dun endan Ibrahim Seyni goto e jangino himbe be endan famini fadal aludum won kormaccu.
Le projet
map no watta gollal godon hawjagol no endan kany moptugol tudiji birgiji ko tawte e galleji remobe durobe to dun don kany won ko wonjititte wade gaz ko gollitirte dun ko naga hollude andangal noni way gollitirete yonka min tubaki nan community joy gaya tanda sambera falme kany tamu ko wonto golde ngatte community di ko na fu sikilaji no won ko wada fa gasi ko yotti hen en man sobe dun woni nyibobe kay won jon o no watni ekitti gol gollangal ko wonno ni nyibirti e hoore mum ko ni ko non ni boobe sappo yonka dun jewa noy wonno nyibum majjum wadirte lekitol be baawa dum e gollitirde en dan noy wonno wattirte der hen noy gollangal e hoore mum dum wadirto
jusqu'à l'utilisation du biodigesteur.
En kali hala lumo kollo ko wala to en dogan duci e lay noga yaad noga di lewru mendu en ko darto filla demal ko yarto reso dum wona lay region mo doso suisi ad kany won ko wadni ballaga mu dum asuman sino bandi mi yeyto en wadani en yewtarnde do en kettinonde ko min pirti fulfulde
bibbe wuro region doso hanono iri region ji Niger dito fo no kawram e chadale arto rafike jora nyamri gam alla e fi wonji tagol bakaji kamjin e lady watunde gam hebande o fi mosala sis ad Niger sigila ke lumo kollol chonnal awdiri njawdi ton duci isufu abdu jibo kawji do sigila o porje sis ad Niger nani ko wido majju
mun taydal le vila njehi der cieden saymin tawi ko sadornan no togom himbe awi no kuje mu en diyan nyami dum no kuje gondu to baka sansam dundu sabi ko min bi hikka ko dungugu endan fudda no hani min kokka remobe be endan awdiriji jaadoji e dunguji meden ko sakiti dundu sabi ko min bi min kokka be awdiriji di endan debe ke wiidi to be bawon remudi
noma ne sekaranga
hamso alfa ndemo jaado fottoide e go lumo hebi famminede nafaka tawado ndi abdiri njawdi
anyu mona biyani pantini men wodi jawni ba er gadanni balde la soyidi be bi rani nyebbe deni neddo awide no teppitande faade stati arandere gadanni balde la soyidi gadamu seyd feccho dirima bale mayri no feccho to wilita rima men choda men ci o
e za mo sey mo gwada
to amadu sabo lamido lady arewa lati do ndemo mawdo o wi alle wonji tagol mbakaaji ngolliral e awdiri njawdi di tan watta ko nido heba barke ndema
en ce moment il faut vraiment
der wakkatiji handen di seni dun durwo nawtoraade awdiriji gojjinaadi jaadandi e wakkati on gantobo handen e tobo denno no ferodiri dundu sabi ko remobe no kaani nawtoraade awdiriji di anda lebbi didi e balde sappo e joyi yaade lebbi didi e balde laso goddi majji gatta himbe fu tittinkino gatta juude mu en der mu yaadu yeso hebo
pour jiguler un peu le problème
sis ad Niger no domi e gollirde o sigil hawtaade e wallobe fande ngal gollal no yaajine le Niger fu no foti.
E do non ko habarimi fulful tili hande seni Ellen Jong kam e le hewtine jangoto nta habaruji e fulful de na studio Kalangu. Assalamu alaikum mbalante jangwaade
studio Kalangu.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejenay ejenay topere inay FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejenay topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejenay ejenay FM.
Studio Kalangu.